kose mwa kala magamba zaine yo mwaneza mwendi chitaine simakala zoba ndapindu achirane ino zapindu osama ngoka mba zanzanu kumangari chiri chipongwe achimwana simunga make
Okay.